lama dhigi karo way u dhan yihiin wadankeena dhibaato ayuu ka soo baxay mararka qaarkood waxaa dhacday inuu qabiil u bato marka culayskaas wuu jiraa laakiin waxaan rajaynaynaa dowladda inay wax badan ka sixi doonto taasi way saamaysaa in badan way dhacaan wax falal badan ayaa meelahaasi ka dhaca dad badan oo lagu waxyeeleeyana way jiraan gaadiid badan oo la gubana way jiraan
way saamaynaysaa runtii dhibaatada hadda amni darrada ka taaganna tan ugu weyn ayaa taas ah waxaan runtii taas lagu samayn karaa horan waa uga soo hadalnay in ay dowladda ay samayso isdhexgal ayadaana bilaabi karta isdhexgalka ay dadka kalsooni ka samayso taas ayay ciidankan runtii isku dhexgeli karaan iyo bulshada
fikir ahaan ha ayaan dhihi karaa marna maxay ahdo may sababtoo ah sometimes waxaa arkaysaa meelo qaar iyagoo ay joogaan maamulkii ama maxay ahdo dowladdii misana ka jira musuq maasuq
may ilama ahan inay u dhan yihiin dhammaan beelaha deegaanka uma malaynaa inuu saameyn ku yeelan karo sababtoo ah meel haddii la helo ciidan xoojiya waddada waxaa yaraanaysa been abuur ka soo bixi kara
in badan way saameysaa saan hadda aan u aragnay iyo markaasi haddii saan igu socotana wax badan kale way ku yeelan kartaa